to disendo yangu season. Waso nipenda wezi kuni kwepa nando reason. Nafanya watu flani wone dunia kama prison. Nafanya mashetani yana nyona kata tizo. But your body stabbing normally. Pepa zina kuja normally. First class, nigga my movie actually. Slogan ni kwetu normalina. Girl, you got the ding 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 ding. Nenda chuo kwanza baby candy. Bado nakupenda usione siku mbengi. Ukimaliza pepa tuta spengi. Ndani ya class tukuta Dr. Salam. Zungusha kitu kwenye blanti properly. Kama ni hate ntaku kwaza normally. Normally. Normal, normalina.
Kama ni hate ntaku kwaza normally. Kama ni hate ntaku kwaza normally. Kama ni hate ntaku kwaza normally. Normally. Normal, normally.
Shawty anahitaji tuwe together. Muda wote mi mama ndo macheda. Minahitaji mani kutuze forever. Siwezi kubali nlete unyonge kwa keneva.
Spending my time and my money making memories. Spending my time and my money just a gallery. Toka nijia duniani sija kaki follow me. Spending all my money kwa neni pa money ni.
Rogeni mungu ndo mganga na bado na shine. Don't tell me unakunja ndita na bado na shine. Oh tell me who said I wouldn't make it where you at. I made it. Mama really made it to the top. Rogeni mungu ndo mganga na bado na shine. Don't tell me unakunja ndita na bado na shine. Oh tell me who said I wouldn't make it where you at. I made it. Mama really made it to the top.
But your body stabbing normally. Zina kuja normally. First class, nigga my movie actually. Slogan ni, kwetu normalina. Girl, you got the ding 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 ding. Nenda chuo kwanza baby candy. Bado nakupenda usione siku mbengi. Ukimaliza pepa tuta spengi. Ndani ya glass tukuta Dr. Salam. Zungusha kitu kwenye blanti properly. Kama ni hate ntaku kwaza normally. Normally. Normal, normalina.
Let the blessings ring. Ring, ring, ring. Please, ma, come in and bend it over me. Check out my music, man, I'm bad enough.